Poster.
Nurulaini, mtoto ananinogesha, mtoto ananinogesha bwana. Najilia vinyama maini, pilipili anavyoikomesha, pilipili anavyoikomesha sana. Nakuvisha medali ya mapenzi, baby wewe ni bingwa, baby wewe ni bingwa. Sifa zako wala sizimalizi, kweli Mungu kaumba, hakika Mungu kaumba. Nitadumu nawe daima na milele, hadi kadari yangu ile. Maruweruwe kichwa nikiwewe, mweza kosha data venye na kupenda vile. Toto bongela toto, toto, to, bongela toto, toto, to, bongela toto, toto, to. Nanogewa na yake mapocho pocho, toto, to, bongela toto, toto, to, jamani toto, toto, to. Ameniweza hadi maji na itama.
Woo! Toto Babela busy, you know I love you. Katoto yeah. Ana uzuri wa sura na nzuri tabia, mtani mbona itachura na mguni wa bia. Mtoto wa shura leo na kuimbia idea na kuzimiena na kuambia. Ukinzalia ntatulia nipe watoto, safisha njia nipite peku kama mboto. Ukinkimbia ni kulia tumbo joto, moyo utawaka moto unakwenda mara kulia kushoto. Hey bonge la mtoto, ungetulia tu chill uwe cool. Mapenzi na yokupa yapo juu ya kiwango, yako full. Na kama ni harus pass tufanya mipango, uspinge rules. Tangaza kote mpaka barabarani kwenye mabango. Mina
webe nitadumu nawe daima na milele, hadi kadari yangu Maruweruwe kichwa nikiwewe, mweza kosha data venye na kupenda vile Toto bongela toto, toto, to, bongela toto, toto, to, bongela toto, toto, to. Nanogewa na yake mapocho pocho, toto, to, bongela toto, toto, to, jamani toto, toto, to. Ameniweza hadi maji na itama.
Yeah.